wanje simoda nene inu kuti nzatoka tonchi ifaya mweti pweteka tatsala toka tumasimuri kuti tumasimuda nene achibade kuti nzatoka tonchi anana kuti futa atsala okalero alipa umasie Bandingambila zova Wanditengela bambo wanga Tatsala wa umpawi ni wa masie Mburu wandingamba ntiti Bandingambila zova Wanditengela zanga tomu Atukuru kumanda nao kanyanyara Kanyanyala mutitiri piritsa Kukuzisana Nififite kwacha Chitoyo wawa Yopanda somari piro Stimatela kuja Satipate fe Zatenga dotero Tizakirire mtenjemo Ampingo Zakumbelanu Na oso wadzukuru kumanda Akungo dabwa Oimba kungo mwarila Kodisha tandiani Adoti manje kachikana kulila Adoti manje kufawo satansika Kale banji malabu akudira Nandi kazi umasie amayo Ae Katerele Katerele Katerere, chingoma kulibe Amayo
Rest in peace.